Mutonzi Sawa Sajja Mwali Ronadi Muwenda Mutebi Obwaka Bakawebu Najukira Na Wabalinde Obona Ogunde Gunde Bafe Tukama Nanta Wetwa Abaganda Twesine Katwebazo Mutonzi Sawa Sajja Mwali Ronadi Muwenda Mutebi Obwaka Bakawebu Najukira